Esule yo mukaga. Mukama na yogera ne Musa nti, yogera na abana ba Isirayiri obagambe nti, omusajja oba omukazi bw'aneeyamanga obweyamo ku bubwe yekka, obweyamo obw'omuwonge okwewongera Mukama. Aneeyawulanga n'omwenge n'ekitamiiza, tanywanga ku mwenge omukaatuufu newakubadde ekitamiiza ekikaatuufu, so tanywanga ku mazzi g'ezzabbibu, so talyanga zzabbibu mbisi newakubadde enkalu. Ennaku zonna ez'okwewonga kwe talyanga kintu ekiva ku muzabbibu, newakubadde ensigo newakubadde ebikuta. Ennaku zonna ez'obweyamo bwe obw'okwewonga akamwana tekayitanga ku mutwe gwe, okutuusa ennaku lwe zinaatuukiriranga ze yeewongeramu eri Mukama, anaabanga mutukuvu, anaalekanga emivumbo gy'enviiri ez'oku mutwe gwe okukula. Ennaku zonna ze yeewongeramu eri Mukama tasemberanga mulambo, teyeefuulanga atali mulongoofu lwa kitaawe newaakubadde lwa nnyina, newaakubadde lwa muganda we, newaakubadde lwa mwannyina bwe banaafanga, kubanga okwewonga kwe eri Katonda kuli ku mutwe gwe. Ennaku zonna ez'okwewonga kwe aba mutukuvu eri Mukama. Era omuntu yenna bw'anaafanga amangu ennyo ng'amuliraanye naye n'ayonoona omutwe ogw'okwewonga kwe, kale anaamwanga omutwe gwe ku lunaku olw'okulongoosebwa kwe, ku lunaku olw'omusanvu kw'anaagumweranga. Ne ku lunaku olw'omunaana anaaleetanga bukaamukuukulu bubiri oba amayiba amata abiri eri kabona ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anaawangayo akamu okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'akookubiri okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'amutangirira kubanga yayonoona olw'abafu, n'atukuza omutwe gwe ku lunaku olwo. Era anaawonganga eri Mukama ennaku ez'okwewonga kwe, n'aleeta omwana gw'endiga omulume ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo olw'omusango, naye ennaku ezisoose zinaabanga zifudde kubanga okwewonga kwe kwayonooneka. Era lino ly'etteeka ery'omuwonge ennaku ez'okwewonga kwe bwe zinaatuukiriranga. Anaaleetebwanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu n'awaayo ekitone kye eri Mukama, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu ogutaliiko bulema okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'omwana gw'endiga omuluusi gumu ogutannamala mwaka gumu ogutaliiko bulema okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume emu eteriiko bulema okuba ebiweebwayo olw'emirembe, n'ekibbe eky'emigaati egitazimbulukuswa, ebitole eby'obuto obulungi obutabuddwamu amafuta, n'emigaati egy'empeweera egitazimbulukuswa egisiigibbwako amafuta, n'obutta bwako obuweebwayo n'ebyokunywa byako ebiweebwayo. Awo kabona anaabyanjulanga mu maaso ga Mukama n'awaayo kyawaayo olw'ekibi n'ekyo kyawaayo ekyokebwa. N'awaayo endiga ennume okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama awamu n'ekibbe eky'emigaati egitazimbulukuswa. Era kabona anaawangayo n'obuto obuweebwayo bwako n'ebyokunywa byako ebiweebwayo. Era omuwonge anaamweranga omutwe ogw'okwewonga kwe ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu, n'addira enviiri ez'oku mutwe ogw'okwewonga kwe n'aziteeka mu muliro oguli wansi wa ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaatwalanga omukono omufumbe ogw'endiga ennume n'ekitole kimu ekitazimbulukuswa nga kijja mu kibbo, n'omugaati ogw'empeweere gumu ogutazimbulukuswa, n'abiteeka mu ngalo z'omuwonge ng'amaze okumwa omutwe ogw'okwewonga kwe. Awo kabona anaabiwuubawuubanga okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa mu maaso ga Mukama. Ebyo byayawulibwa kabona awamu n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa. Oluvannyuma omuwonge n'alyoka ayinza okunywa omwenge. Eryo ly'etteeka ery'omuwonge eyeeyamo obweyamo n'ekitone kye kyawa Mukama olw'okwewonga kwe obutassaako ebyo by'ayinza okufuna. Ng'obweyamo bwe bw'aneeyamanga bwe bunaabanga, bwe kityo bwe kinagwanira okukola ng'etteeka ery'okwewonga kwe bwe liri. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera na Alooni ne batabani be nti, bwe mutyo bwe munaasabiranga omukisa abaana ba Isirayiri, munaabagambanga nti, Mukama akuwa omukisa akukuume, Mukama akwakiza amaaso ge akukwatirwe ekisa, Mukama akuyimusiza amaaso ge akuwe emirembe. Bwe batyo bwe banaateekanga erinnya lyange ku baana ba Isirayiri, nange n'abawanga omukisa.